kupata mavisa. Chumbani nibakishe mapicha, napiga simu siku kucha. Oh, kukuacha tena mimi, mwanzaje kweli mimi. Wengine siwaoni, matanga wa mjini. Wana filter my face, wana posti, but I'm follow showbizi. Sete kwenda maeski niacha, chunga sinja wawili. I follow you every day, yeah, and I go follow you everywhere, yeah. One night with you is my prayer, yeah. Ooh, I just wanna stay. Stay back. I'm gonna love you every day, yeah.